can turn for the realest. Prof and the realest. Papa City in the realest.
Yeah. Uzuri wako sio wa kawaida. Wameremeta na nauliza kaya wezekana. Tuonane baadaye. Uzuri wako sio wa kawaida. Wameremeta na nauliza kaya wezekana. Yeah, tuonane baadaye bila excuse. Ndio tujuane. Me know you are the type of girl me want love and me know me not go regret.
Banga gendera ku propaganda faza. You need to be a real dancer faza. Kama uloko sone vya propaganda.
Uzuri wako sio wa kawaida. Wameremeta na nauliza kaya wezekana. Tuonane baadaye. Uzuri wako sio wa kawaida. Wameremeta na nauliza kaya wezekana.
This
Shut up.